yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Ona heedi be studio tamani yo do sa e saki ko modo Ousmane Diko alantan kabaruji gondi do di juude maison de la presse le bamako gagni kante wonani en to boggi jande to fay ko gouvernement darani rende region gaji wuddu leedi meden hono kabaru de nago ana wonde beydraade tiidal hewbe keddi ke hen le bidi de e feccer caktiidi di kabaru mudu ana sulini yo sibli andu fubburi torrade hen hewbe jaadiri do no wuddu leedi meden wonde kabaru tiido bangal le nago ni nanna e wi mabbe du laamu mali ana jogi hono bawde jabbaade kaado torraka gubal mali de honnike ko Jole Afrique ciotete leydi Libi ko hore mudum bi ngadan jonde damal ambassade leydi Libi ngadi di noddange fewde e sukabe kewe noto e leedo do jonde ministre halo chatteldu kanko Hussein Amion Guindo o sottike masiba ka o fewtunano ka nenne cakete yontere jabbene de yimbe chapande kewde endi no bonnude suudu makko yo batte final ballon hakkunde Djoliba stade bantinanodo sabani ka do masiba yo di ngoni sembe kabaruji di men jogani an bismillah dan e dossi ju tamani fay ko premier ministre yano le region jeyobo o ndenago wartali tafen kat jeedinkoobe be masimbini de kewde laamibe inde andite en ton horebe dina fa e politiki nono saatu fu yo tuuni du pewtinde hono habbitibe meden keddana famu keddana hen fa beedro dan famile facitango Mamadou Sama Sew
e cakkite ndedo yontere bonondaji ngada ma fewde e mangal pod en fama der commune jungani nokku ngudirro koru hakkiloji chapande jiddi der laamu motti holtama vide bangal larmi mali neddo goto heddigi hen hubal gotel hubinama hakke yimbe le jondu barmi so bangal yimbe le chamuybe dumabe sapo e mabbe kiddigi hen mutuji sapo dun nangam solla sabe wobbe neldama tun fabuyade be kabar ndenagu odon nokku o dartake feeseden jadi ko be na jafuf na beedro sembe yade nokkuji kewdi der wuddu leedi ndi na juude mabbe ni jafuf dun be ngada bonandaji fewde kulle kertade laamu o ciagal ko usuta ko fa hande kanko horejo suudu sare nyono der laamu segu o heba ka tafun nyande alkamsare de won ko yimbe le jon en kabodde jadi e kanko magistrat sun kolo kone nyande chapantati e go leur octobre jabbe dudun bonandaji ngada manon fewde yigare mobilaji kanko president suudu sare mundu Abdourahmane Nyang on wadi der laamu moti der hen soufer mako heddike e kanye solla sabe njoyo njanobe fabuade be mobile munno yabbi bombor irande yo alhali wimbudo sanne lamkobe leedi ndi jogube sugula modo dranade kabaru ndenagu dido nokuji leedi ndi fay boyal jati kanko premier ministre Abdoulaye Idrissa Mega wadno dawol der region o wattu sere fadde mako yottade to sumpitun nokku ngodirdo hakke kiloji chapan en nay nyafunke mobile solla sabe yabbi don bombore latido sababu sollas en taton barmi fasanne e on wattu goto dun bonandaji ngada ma fewde e yigare mobilaji mudi minisma ilarmi mali dota non hakkunde konna e bore soufer goto e apprenti goto keddigi hen yimbe le ngadbe bonandaji be ngadi dun yite e kamiyoji didde
hono laamu mali o ka ana jogi bawde hono sakkade wayde ndenagu le wuddi leydi meɗen fay ko bandeji e terroriste men gondi e gubade ko e lewi kanko Bocar Bokum dunke fam bangal ndenagu e wi makko fa hande jahol premier ministre le region o ana hanno ɓeydande doole hono wonugol laamu o ton keddana Mamadou Sama Sew
nelal ngal ɓe gaɗi fewde e laamukoɓe ɓe e hakkillo am ko premier ministre o burtini yagol makko to sumpi toon yo buppino yo hono ni ɓe kuuli gidali jaadinkoɓe ɓe eɗe hulta wiide dun laam o landinali noon no fewiri dawol ngol yo hono ni dun ɓe jeebke sanne kabaru ndenagu ɗiɗo nokkuji ndenno e hultide wiide tan ana hanno o jokka wadde dawol makko ngol ka kongol landinako no fewiri laati hello ko ɓuri noon famnede kay yo bawɗe kabatiɓe gonnoɓe tun ɓe sembine saabi yo larme leydi ndi noon wattu jun o sifa bandiyaku woni ko jaadinkoɓeɓe no torto nden noon ne taƴƴori wiide laamu leydi maldi ne wawi jaati hinnade kabaru ndenago premier ministre o nder dawolngol fof payso basi imike noon hakkunde mabɓe jaadinkoɓeɓe a hano laamu o heddo e anniya muɗum dawol nden won ko laamu o wawatano hollitidde sembe makko e hollitinde laamukoɓe ne mbawi yaade kala ɗo ɓe jiiɗi
kala ko jiɗɗon famitade poɗe faydo be maɗa men Facebook na Twitter oɗo mbawi nodde dodu numéro 75 84 11 11 nadi 75 84 12 12 fandokon hakkillaji moɗon leewi ɗo kollaɗo no jooɗa e Afrique cottirta leydi Libi ni ɗum waddani hono fedde malinkoɓe hon hawnede se waɗa beete hande du jonde damal ambassade leydi Libi ndi ɗo mali ɗo nonno yo wadde fawno laamiɓe malbe no to bibbe leedi en wonbe leedi do cadele kanko Mamadou Dramé gonde fedde malide wonko haldi e Mahamad Baba Kunta kedena Mamad Samasek.
Nous comptons répondre à l'appel lancé par Alpha
Blondi. Njeli notade notango kanko Alpha Blondi e kany Claudie Siar woni yeltude wadde maja yes ambassade leedi libi gondo der leedi Mali holitine mette amen yeddude kala ko woni bonondaji fewde bittobe holitine dun wiide balabe ngana fey ulle njayetede yeddude kala ko woni rutade der wattu margal balabe ne der rasukabe leedi Mali be mbasa fu hedade ciagal der dido imadraji jogol kabaruji di jati wajimbita en yeddude ko woni wadde de to libitur e wadde dun litango fudde lamkobe yala be dawrano sukrabe amen ngombe ti Allahji to libitun be na garta den nom ni gada noddango fewde e sukabe leedi Mali be fuf yalta fa hewa wadde maja yeso ambassade leedi libitun
manifeste devant l'ambassade de la Libye
on chapande kewde yimbe enduno bonnudo suudu ministre harotal de leedi meden dun kanko Hussein Amion Guindo le chakte yontere yabbine de nokku yirma jodo le commune jego bamako do denna yo taka lemme makko tan kadi be bonnude sabe ministre o e horaka wala no ton yo batto hono bantidi go final balo hakkunde joliba e stade wadi kaado fitina nan kanko lamine diallo o nantino kabaru le ministre haru chaldi meden wonko halde haa berte keddanam Mamadou Samasek
wakati 18h woni ko hakke sukaabo chabane nayo ngari galle ministre o e ani no samre do mako ka alhamdulillah ministre o wala non tut sona dun kay dun tidanon sanne sabbi abada kambe imbe ndono be ministre o jabata fi be jottom ka dum fu tawede be ndari non naddi der suru ministre o labbe e chabbi be jogi non sona ko sukaabe den be ngari ko woni ko be jabbi yupude nokko o be do sukaabe holti wiide be supporter en star non dallaji ka wala kulitoji be dum hakika siki wala imbe tan metabe batte ko gol ballon final o burtina ko sabi hakile mabbe kanko ministre o sawbini dum lati fufka na hane horgol wadde yalla kabar mudum na beyda famede min domi dun yo lam o sefo do kabar mudum
le puddore dabbudo hono sottobe yuyu ana korti fasannen so non saraabe hewbe ka yo ben ciorata hono sayaji jangol di fa yogabe du ngadan hono soda sotta nen no sayaji jangol buri jalaade e cogguji di handen e fewdo ko dabunde keddana Ousmane Nali Boulou fa beedro dem fam
dabunde nati le bamako sabe jangul an ningol wadde gol saraabe hewbe an dogona yaade sodede yugu yuguji e wi o baba galle gotle de nokku ja heban saaji lobbi di sukaabe ma deniro jangul
bo mina nenem nam funi san ko ngandum
kadle jangul ngarbi ndarande sukaabe am e be jahal ekol denno haani be denne e kabaru jangul kambar dum garmi den lumo midin sodede kadle yuyu dedo kadle yaa ciugu dina e butikaaji di yi hakku ne temdere de be soppu e temadi di
cheer adaka di afini ko lokaabe
e wi sottobe be hikka cuguburi hoyde dina duubi jabbede e wi mabbe botoro yuguyugu ana wara hakkunde ujinaji jenay yaade ujinaji sappo e didi kabe kolliti wiide wana non fu jama warata sodde
actuellement la marché c'est un peu
lumo hikka on taadi sanne dina duubi jabbede di batte jangul o yimbe le jeewbe yuguyuguji burata hewde wottu jun o den ko hantina hebeno hen dina joni di jafa dun cuggu sabbe bal goto kadle balki en yo hakkunde ujinaji jenay e ujinaji sappo mo sukaabe yo hakkunde ujinaji sappo e didi e ujinaji sappo e didi
160,000, 62,500 comme ça.
Mais qui tinde wide dubi kewdi joni himbe hewbe nati e sotude yuguyuguji nena sottobe kolliti wide sabe mudum kebal mudum fanditi.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani.
Sengarti e kabaruji region aji meden ke ben famta hon anabado temel jena sukabe jangobe le janginide buram 1 e plateau faminabe du torraji peutinte e rewbe fawarde e sukabe sudduru sukabe ben jonali na sudduruji karbari na janguji mabbe dun rewbe be fu pacitina pacitama le tiatiruji faabe bedro fam nena golirde bamtare debbe e golidi e captain kanyu e meri tonfa sukabe bedaro fam kasara lawol nyanda asore jabbinde du nokku dugu kuna do hakkunu mudde e segu yo kiloji nogay wadi maydo goto e barmobe taton mobile toyota gondunongel e doddu jabbitinu fa sanne yurungel du bamako goppi hono jonne go so goto baro dubi chapande jiddi anaba do chapande jam famɓe di famɓe dina do hawrube chakete yontere jabbine de e batudo hono yarra muyaji bangal dinaaji nenna be kawri fa commune fu subo hono nyalande yalla ana famene yibbe fa basiji tede nenna yo ho conseil islamique en songo drani odo batu do la kaddo de di do kabaruji ke de hedal fa hande yotere ma ne yeso yen tawde jango.